babili kumbe kubuka zimbili inhlobo zabantu kulomhlaba. Ilabo abanenhliziyo efundisekayo nalabo abangenayo. Labo abavulelekile ukuvuma amaphutha abo bafunda indlela engcono futhi babe soholweni lwempilo engcono nalabo abangathi inyaka ongathi indili. Angikubingelele, ngikwamukele futhi engosini fresh, ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Ngakho, hleze ngakuhle ukuthi ngikubuze namhlanje ukuthi wena uhlobo luni manje. Yehlisa umoya, cabange kahle, ungazenza ingane, ungayikhohlisi. Ngoba inhliziyo yomuntu inokhondo lolubi lokuyikhohlisa yona liqobo. Akucabange udweshu obandakanyeka kulo phambelini. Ngakube wavuma yini ukuthi ngokwengxenye yakho uyimbangela yalo kumbe uwe olwenza ukuba libhebhetheke? Kumbe wasola lo omunye umuntu incapha wayibeka kuye? Ngakube wamcela uNkulunkulu ukukhombisa ukuthi uthethelele kanjani nokuthi izinto uzenze kanjani ngokuzayo? Kumbe wavese yonke into wayingcwaba wathi usazolwa luseze olunye usuku futhi? Mlaleli, imbuzo eyinselelo le, anginjalo? Futhi ngesikhathi usayibuza yona uyiguquguqule engqondweni yakho. Ake ulele umzabalazo enye inceku kaNkulunkulu eyaba nawo ithandaza ngalolu daba kanye. Amahubo 143 verse 10. Ngifundise ukwenza intando yakho ngokuba wena uNkulunkulu, umoya wakho omuhle mawungihole emhlabathini olelezekileyo. Inkosi uDavide le esitha sayo sabe siyihleli ithonto, sifuna umphefumulo wayo, sasishuka umcoboshisa phansi emhlabathini, samenza wahlala emnyameni njengalabo asebekade baba mathamba amhlophe. Uvesi 3 walelihubo kanye usho njalo. Ngakho wakhuleka wathini? Siyamuzwa yini uDavide ethi cindezela, thoboza izitha, qede nyankulunkulu lutho? Wayesmart kakhulu kunalokho. UDavide wayazi ukuthi into esemqoka esimane sinzima ngokuthola intando kaNkulunkulu. Indlela eyabe ingcono kakhulu ukuhlabela phambili kwabe kukucela umoya ongcwele umholele emhlabathini olelezekile leveled. Ngifundise ukwenza intando yakho ngokuba wena uNkulunkulu, umoya wakho omuhle mawungihole emhlabathini olelezekileyo. Ilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion efresh ungayithola sithumela iWhatsApp inombolo yethu ithi 067 706 0077. Ngenjalo ngena kwi-Facebook page yethu ethi Izwi Elifresh.